Radio Sveglia America. Turabaso huje nshuti muteza matukuru ya Radio Sveglia America, tubahe ikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mu Rwanda basigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Kigali mu mujyi wa Kigali baratakambira ababishinzwe ko bakeneye ubufasha mu myigire. Barabishingira ku kuba nyuma y'imyaka isaga 40 mu miryango igera kuri 30 ituye muri uwo murenge hakigaragara abantu babiri gusa barangije amashuri yisumbuye. Eric bagira ubusa yarabikurikiranye.
Bwana David Hakizayezu w'imyaka 27 numwe muri babiri babashije kwesa umuhigo wo kwiga akarangiza amashuri yisumbuye yize iby'ubuvuzi bw'amatungo. N'impamyabumenyi amaranye imyaka inayicaranye nta kazi. Hakizayezu atsindira kujya mu mashuri yisumbuye byari ishema kuri we mu muryango w'abanyamuke mu gihugu by'umwihariko mu murenge wa Kigali avukamo.
Kuba rero narabashije kwiga nkagira hamwe n'abandi, nkagira no ku rurevu hano mu kagari icyo gihe nari natrendinze muri abo bose, ni ukuba hari abandi nabashije kuba narusha mu Banyarwanda muri rusange babona kandi oro nidi zikenerwa. Ubwo rero kuba narabashije nkagiraho byari bishimishije cyane, numvaga nyine mfite inzozi zo kuzaba nka dogita byibuza nanjye nkavuga nti mbashije kuba nafata bene wacu tugakora ikintu runaka twese tugahuriramo, kuko nasanze ariyo mbogamizi tugira kuba nta hantu twirefera twibwe ngo twibura ati.
Igifatwa nk'intandaro yo kuba basigajwe inyuma n'amateka batabasha kwiga ngo bagere kure nk'abandi Banyarwanda ni ubukene bushingiye ku mateka n'abahoze batunzwe no kubumba kandi ibumba riragenda rishira uko imyaka yicuma. Nubwo biruko Hakizayezu warutaga kuzaba muganga w'amatungo yabwijwe irya Amerika ko atariheba.
Ku bwanjye gahunda yanjye nemera ko nyiriho ku isi bishoboka. Urumva rero ngiye ku nzozi zanjye igihe nzavuga ngo zicuritse. Ningira imyaka 40 ntarasingira icyo niyemeje, kubera ko ngomba kwirinda droge, nkirinda n'ibindi byose, nkakora pe nzakora niteza imbere muri purpose mfite. N'ubundi mvuga ati nakora nagira ni njye, nubwo batayindira ngomba kuzakora byibura Imana ndabizi nkazirihira, kuko n'ubundi mu buryo bwo kwigira dutozwa, nubwo twe tubura uburyo twigiramo turagerageza kuko ntago tugisabiriza.
Uretse Hakizayezu na mushiki we babashije guca agahigo bakarangiza amashuri yisumbuye, abaturanyi babo mu basigajwe inyuma n'amateka bacikishirije amashuri. Bwana Isaie Uwizeyimana w'imyaka 27 yagarukiye mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye, nawe yarutaga kuzaba umuntu ukomeye. Igihabanye n'ibyo n'umukanishi w'amaradiyo mu buryo bwa ndamuke.
Mu rugo twavutse bahomba inkono bahomba, ariko njye numvaga ibyo bintu byo kubumba ntago nabikundaga. Imana nyereye ubwenge, nyine numvaga ko nzaba umutekinisiye nkakora nk'utuntu dutangaje, kuba nakwihimbira ikintu nkagikora. Numvaga ubundi mu buzima bwanjye nakora nk'ikintu kiguruka, nkakora nka drone ikagenda. Ahubwo kubera kubara yuko ibyo byose nta mashuri ntaki ntago nakomeje kwiga.
Kuba abana babasigajwe inyuma n'amateka biga ntibarangiza amashuri bitera ipfunwe rikomeye ababyeyi babo. Eme Maria Mukamazimpaka na Inosa Uwimana bamaze imyaka isaga 40 batuye mu kagari ka Rwesero mu mujyi wa Kigali.
Twarukanze mu kare yose umwana aricaye, niyo surumva uwo mwana ko ari wakaduteje imbere, yenda nawe akaba gitifu cyangwa akaba nega na meya yamuba yarangije ayo mashuri, ariko urumva ko bitudineza natwe kumva ko ubwenge bwacu kandi tubufite, ariko tukabura inkunga. Byaranze kandi uwo mwana wagize gute watubereye icyitegererezo muri uno mudugudu?
Ntago babuze ubwenge, ariko kubera ko nta bushobozi twebwe twababyaye tukabura n'ubufasha, nicyo cyagiye gituma abo bana bacu batiga ngo bagire aho bagera nk'abandi nabo Banyarwanda, aho bagende bakiga bakagera.
Mu kiganiro na Bwana Christophe Ntirushwa uyobora umurenge wa Kigali yemeza ko nta kibazo cy'uburezi basigajwe inyuma n'amateka bavuga gihari, na cyane ko hariho gahunda ya leta yo kutagira uwiheza mu burezi.
Uburezi ntabwo bagoye, ubundi uburezi kwiga n'ubu rero ubwo niyo haba harimo n'ibibazo bihari batubwira tukabafasha, nimba bajya kwiga bakabirukana n'ikibazo cyo kurandurwa n'abayobozi b'amashuri, nuba nta kibazo kirimo rwose. Dufite gahunda
yego
yitwa umudugudu uzira umwana wataye ishuri, ikigo kizira umwana wataye ishuri. Iyo gahunda rero niyo kugushimangira uburezi kuri bose igihugu cyashyizeho.
Tuganira na Bwana Vincent bava ku rukuriye koperative y'ababumbyi mu Rwanda Kopurwa, yavuze ko ibibazo by'uburezi kubasigajwe inyuma n'amateka babizi hirya no hino mu gihugu, kandi ko bari kubikoraho ubuvugizi.
Icyo twakwakije twafashe n'umwanzuro twabisha
Kubundi bufasha bugenerwa basigajwe inyuma n'amateka ngo biteze imbere bagasanga haraho ababubaha baba bagombye gushyira mu bushishozi bakabanza kumenya ibyankenerwa bakavuga ko bagombye kwitabwaho by'umwihariko bishingiye ku ngaruka z'amateka.
Leta nibyo mvuga ati radufasha pe ariko idufasha ku byo tudakeneye icyo sinatinya kukivuga. Umuntu ntanze afite ugiye kumuha inka inkuge no kuma ntagikamwa nuko zayahirira karinda pfubuzima bwe nyo nize njyana imo herifi mfite papas yo kujya ati nta nubwo bamuhaye inka avuga ati no nka izakamwa litiri 10 kuko njya nize ibintu byo kuba wakongera umusaruro no mukamo kabyongera bigakunda ariko iyo nka niyo wayigaburira ute n'undi ntago yarenza litiri 2 ikibya ugasanga n'ubundi uramudindije hariyo mpamvu wumva ngo babahaye icyo ngo bahise bakigurisha n'ezo arayimuka aracumbitse n'iki arajya gukodisha inzu y'abandi nawe ubwo ntishoboye iyo nkura ijyana hehe.
Imibare ya koporwa yo mu 2018 igaragaza ko abasigajwe inyuma n'amateka barengaho gato 36,000 mu gihugu hose. Muri bo abarangije amashuri yisumbuye barabarirwa muri 700 mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza ari 50. Mu minsi yashize hari impaka zo kumenya niba bashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko bishingiye ku mateka. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abarezi bo mu nkambi ya Mulongwe icumbikiye impunzi z'Abarundi mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'uko bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa Mutambala uri muri teritwari ya Fizi kubera ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Vedaste Ngabo arakomeza inkuru.
Bamwe mu bana bo mu nkambi ya Murongo iri mu sekiteri ya Mutambala teritwari ya Fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi. Nduwimana Eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya Kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri Mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya Murongwe.
Ubu ngiyo ngiye mu mboga kweri tuboga ndose turadufasha mu muryango ndashobora gutaha muhira twabutse ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye za 5 ndagurisha nkaronka za 3 z'ubufu tukakidusigaye nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu Burundi.
Nyesenga Isaac nawe yiga ku ishuri ribanza rya Kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuruba.
Ni Murongo turi abanyeshuri mugabo haragiraho injya ifungurwa zihera tukatuvuga ati injya kuziheze ikajya Mutambara kuroba baja kuroba mba turose nifiza 5 badaje 1000 zindi kuzijya icyo gituma twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga tujya kuroba cyo tubona umenga tugisombe sibema turaguranya cyembu gatire kanje Mutambara kuroba kumbure hari gihe no give.
Aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'Abarundi biri mu Rongo. Nyabenda Matias n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Kasaba.
Nuvuga nk'umuntango z'umwaka twari dufise abana bashika 150 ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga ariko ushobora gusanga mu ishuri atana abanyeshuri 30 usangayo imvo nazo si zindi bamwe babaje babwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kujya mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abigwa muri Mutambara kuroba abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye Katanga Baraka n'ahandi abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede.
Nubwo biruku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi. Ijwi rya Amerika ryagaragaje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byita impunzi rya ASER kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira. Gusa Minani Leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Mulongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi.
Umuntu yavyaye umwana ntamugura amatungo canke se ntamugura ubuzima bubi ababayemwo, ariko aragerageza mu kibanza cy'umuvyeyi akagerageza, ariko ntatuma umwana kumuronderera. Abavyeyi rero numva no basaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba canke bakura izindi ngeso zitandukanye.
Si mu nkambi ya Murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi. No mu nkambi ya Rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika. Obedase Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu tara kivuye epfo.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikaze cyane uteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 bice bitatu FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uwisabye Christine mfatanyije na mugenzi wanjye
Anisa Bin Mukunzi. Murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa.
Sabi, amakuru y'imini?
Amakuru ni meza rwose, nizere ko nawe umeze neza.
Niko bimeze. Reka duha abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Sabi, mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira kuki?
Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana, cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri ghetto. Hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye, abandi bakabona ari ibisanzwe. Turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro, tumenye icyo babitekerezaho.
Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibanda, kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita, cyangwa se kuba muri ghetto. Muri izo mpamvu harimo kwiga akazi n'ibindi. Nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho, hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri ghetto, aho usanga abantu bamwibazaho ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa. Ubundi rero hano iyo tuvuze ghetto, ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi. Gusa ariko iyi nzu akenshi ibiherereye mu mujyi.
Yego, aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana, ndetse ugasanga ishusho sosiyete iha kuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba ghetto itandukanye n'iyiha umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu bihugu nk'u Rwanda bitaramenyerwa cyane ku mwana w'umukobwa yajya kwibana. Ariko buriya nko mu Burayi akenshi ugejeje ku myaka 18 ababyeyi nabo barabigushishikariza.
Yego rwose, akenshi umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana usanga hari abumva ko agiye kwigenga, bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye.
Aha kandi nituvuga kwibana, kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu, tuvuge se wenda utuye mu ntara ubonye akazi Kigali, biragusaba kuza kuba hafi y'akazi, n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba kuza gufata inzu ukaba wibana. Aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro, bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana.
Mu kiganiro cyacu turaza kumva icyo abantu benshi babitekerezaho, ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri ghetto. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto?
Mugenzi wacu Noel Manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa Kirehe na Kayonza, reka tubumve.
Ngiye mukobwa uri muri ghetto na bintu byinshi mwibazaho, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe. Ahantu wumva haguhaye amahoro niho ugomba kuba, ubwo ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga.
Ariko abakobwa nabo barwajya muri ghetto afite impamvu. Muri ghetto umuntu ajyamo ari uko iwabo umwe byamunaniye.
Ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabaye, baba bumva yuko nyine avuye iwabo hari imico wenda yahunze, nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye, ariko abandi bo bagahita bumva yuko yagiye mu Burayi.
Umukobwa agiye muri ghetto bote mufata nk'indaya, ni ukuvuga ngo uriya umwana wataye ababyeyi hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye. Ariko nabo nanone ndivuge ngo bose niko babi indaya, bitewe n'uko buri muntu wese ari ubuzima aba yakuriyemo butuma ashobora kugenda agafata ghetto. Urugero buriya umwana ashobora ko yarakuze abona iwabo hari amakimbirane, ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge akavuga ati ikiri bu mamahoro nuko ndi bugende nkajya mu nzira njyenyine.
Kuba muri ghetto harwa aba muri ghetto kubwa akazi kawe harubwo ubuso ufite intego, ariko mu rugo utabona akanya kubwa ababyeyi babi ukajya muri ghetto kandi ukagira intego.
Ngemba mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi. umukobwa uba muri ghetto hari giye aba yarananiranye umwe ajya muri ghetto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya
ahanini umukobwa akaba muri ghetto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango nk'ababyeyi bagahama bakimbiranye n'abarwana ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri ghetto
akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije noneho wabo bamubwira nabi akumva bamufashe nabi nawe akajya gushaka ghetto ye
umukobwa uba muri ghetto njyewe mbona atari ukubera uburaya ahubwo ari ugushakisha ubuzima nko kuri iki gihe hari igihe umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure bigasaba ko ashaka ghetto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza kahareta
biterwa n'impamvu yari hari ukuntu nshobora gufata ghetto d'umukobwa ku mpamvu z'akazi kogosha gusuka no kwigisha uri umwarimu ariko hari no gufata ghetto ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi oya ntabwo nawe twabaciraho iteka
reka dushimire mugenzi wacu Nuwe ndetse n'abo baganiriye aha mwimviye ko hari ababafata nk'ibirara abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana cyane ko impamvu zitera kwibana ari nyinshi
dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
reka twakire Christella atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo Christe ndabona umeze neza cyane
yego meze neza cyane namwe ndabona mumeze neza tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana kwihuse Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta kibazo bikwiye guteza kuba umukobwa yatura muri ghetto kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwariwe ikibazo si ghetto kuko hari n'ababiwabo ariko bakananirana naho Irambo na Kenny uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto abagamije kwicuruza no kwiba iki cyari gitekerezo cya Kenny naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri ghetto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha buke rero uburara bwa mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana n'utahi wabo arabukora dukomeza Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati kujya muri ghetto biterwa n'impamvu zitandukanye ahubwo ghetto yoroshya ubuzima mu buryo bw'imibereho ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira
Christella arakoze cyane namwe mwatwandikiye mwakoze cyane ariko se Christe wovuga iki kuri iyi ngingo byaba byarakubayeho se cyangwa uzi uwo byabayeho
anjye nzi uwo byabayeho nzi mfite inshuti zibana muri ghetto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara waba ubiwanyu waba uwo yibana imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe ntabwo izabishingiye ngo nuko wibana kwibana ntago ari byo bisobanuye ko uzahindura uwuriwe oya nge nuko ndi kubyumva
yego uko niko Christella abyumva reka mbibutse ko icyari ikiganiro ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto mu ndimi z'amahanga
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba. Twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikanamo kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu ntoya wenyine mu cyo abenshi bazi nka ghetto. Hari abavuga ko ari uburara, abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye. Ese ubundi Sabi, wowe waba hari icyo ubiziho? Mbese wowe ubibona gute?
Ngewe rero ntabwo nibanye, ariko mfite inshuti zanjye zibanye. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo. Hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati niwe mukobwa dufite ntabwo dushaka kukubura. Mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo kandi mu by'ukuri yarabonye akazi kamuhemba neza.
Hari rwose n'umubyeyi utabikozwa. Mu gihe hari aba nenga abakobwa bivana mu nzu zimenyerewe nka ghetto bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye, ariko kwitonda Clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka 8 avuga ko byose biterwa n'intego wihaye kandi ko iyo ukomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima. Ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa ghetto yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Ghetto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko ndetse hari na bamwe mu babyeyi barize. Ahenshi mu Rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto zigizwe n'icyumba kimwe, uruganiriro n'icyumba kimwe cyangwa se ibyumba bibiri kuko hari n'abahitamo kubanamo. Kwitonda Clarisse ni umwe mu badamu babaye muri ghetto mu gihe cy'ubukobwa bwe ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka 8. Aha aravuga uburyo byamugendekiye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye.
Ku rugero nkanjye nkigera muri ghetto naravugaga nimva mu kazi nyuma y'akazi ndakora utundi ndajya mu masuku yo mu rugo. Akenshi wenda ntago yari iminsi yose, yindi minsi ndajya ku rusengero twageraga amateraniro nimugoroba. Ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu ugwamagaye ati kakazi ko katarangiye akakubwira ati se ko ntaherutse kukubona tubonane dute tuganire gute. Ikintu byagiye bimfasha ni ukwihisa nkavuga nti no, izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo akazi k'ejo nzagakore neza.
Mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo kubwo kwibana mu nzu.
No mu muryango ubugeramo buri wese abafite impungenge avuga ati uribana uba hariya wenyine nta wundi muntu mubana. Ese ubu ngubu ntago bizatuma wenda wahinduka karara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima, hakaba hari umuntu wagufatirana. Amagambo y'urucantege yo ntabura. Iyo uba muri ghetto akenshi hari igihe bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuriya kuki aba muri ghetto. Ese si uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bworoshye cyangwa ajye agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye?
Gukorera ku ntego ngo nibyo byafashije Clarisse gusohoka mu buzima bwa ghetto gitwari.
Iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho, urumva wenda ugiyeyo mu buryo bwo kwiga, njye nagiyeyo mu buryo bw'akazi, hari ujyayo mu buryo bwo kwiga, ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagere kuri iki n'iki cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbone amanota yanjye, bigomba kugenda gutya, hari ingamba ugenda ufata.
Kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza. Aragira inama tanga muri rusangi.
Hari ubuzima bw'ishuri, hari ubuzima bwo gushaka nyine ubuzima bitewe n'akazi, hari imibereho abagushoka bo ntibabura. Icya mbere ugira intumbero ukavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buvaha wenda mu myaka 5, mu myaka 6 ndashaka kugera aha, mba kwirinda ngo mba kwiyubaha kuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje ukabona nawe ubwe nta murongo ukabona abaho nk'uyu munsi gusa.
Ndamushimiye cyane kwitonda Clarisse. Mwiyumviye uburyo kuba muri ghetto ntacyo bitwaye igihe wagennye uburyo buhamye bwo kwibamo ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshya. Nyindishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Reka dushimire Honore ndetse na Clarisse kwitonda. Ati biterwa n'intego wihaye, ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka. Ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo, niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi. Mwumvisha uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga.
Yego rwose. Ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese wibana kubw'impamvu nziza cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza, kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara. Ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanuye burara cyangwa se imyitwarire mibi. Ngira ngo twumvishe ko iyi yibanye kandi bikagenda neza ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo.
Dukomeje n'ikiganiro cyacu. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo kujya kwibana?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ni ikiganiro cyo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto. Kristi, dukomereje kuyihe nkuru.
Mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka 8. Twanashatse kumva aba bacumbikira ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute. Kumva inkuru ya mugenzi wacu David Etimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazi akodesha ukanda baza bamugana cyane ngo nabakobwa.
Nitwa Hakizimana Antoine, ntuye muri uyu murenge wa Byimana muri aka karere ka Ruhango. Iyi ngiyi ni business nakoze, nafashe umwanzuro nubaka izi nzu. Ndavuga ati no mu zabukuru zanjye nzabe ndi umusaza witeze imbere, ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze. Ku bantu bo gucumbikira bo ncumbikira buri cyiciro, umuntu wese ushaka inzu nitaye kucyura icyo umpa amafaranga ngo uhe inzu. Abakobwa barahari kuko akenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane.
Kubera icyo ukunda gucumbikira urubyiruko?
Kubera ibigo by'amashuri biri inaha biga banataha, hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo nk'abacumbikira. Ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kunyaka inzu. Hari urabona iyi kaminuza harabigamo akenshi nibo bakunda kuyinyaka.
Hari abantu bagifite imyumvire ku bakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nk'uko ko rimwe na rimwe bari ibirara abandi bajya mu ngeso mbi. Ese wowe muri abo bantu ucumbikira, muri abo bakobwa ucumbikira, ubabona gute?
Rero wa musore we, urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo ibice bibiri. Harimo babandi bita abagifite umuco, noneho harimo n'abandi ubona basa n'abataye umuco. Hari abakobwa bamwe na bamwe ncumbikira ariko ugasanga nibirara niko nabyita. Nkabona yinjije abasore ngo barigana, nge nkabyihorera nyine kuko icyo mba narabahaye ni inzu zanjye gusa. Ariko ntabirengeje ingoyi, hari n'abandi bakobwa usanga narahaye inzu nkabona n'abana beza pe, bakajya banaza n'abagenzi bo bagasengeraho. Ariko hari n'uwema inzu hanyuma y'ukwezi cyangwa abiri nkumva ngo bamuteye inda. Urumva abibirara bariho ariko n'abitonda bariho. Urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira ni uko mbere na mbere nibafate umwanya bitekerezeho. Nicyo cya mbere umenye ngo niba uri umwari, niba uri umusore, ikintu cya mbere ni ukwihesha agaciro, ukirinda ingeso mbi. Akenshi na kenshi ugakunda kugira communication n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka. Bite kuganira ku bantu bakuru, baganire nabo bababaze ati bikorwa gute, kuko urabona kera twebwe impamvu kera tutijandikaga mu byaha twari dufite umuco.
Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
ikiganiro ejo na tugisoreje kimiro wewe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe reka nshimire nanone nige na Roger waruyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispy waruri ku buhanga bw'ibyuma yo bagezaho ikiganiro ndi bisabye Christine ndetse na mugenzi wanje
Anisa Bin umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turabageza ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru Jeffrey Mutagoma.